My zone, I beg, I need some AI. Baby, please listen, cut easy, yeah. The way I dress, be my choice. What time is some AI? Now, but please listen, cut easy, yeah.
Nipe maji, nipe nyasi. Nataka fukusa mademoni. Wapi kitu mindi washa. Nataka pandisha mademoni. Mutoto mzuri paka baja. Unafanya na shikwa na demoni. Wana wepo ya kiwaja. Ukuchini utamusha li demoni.
Hizi ni matimon. Kampuni gani ana ropi natengeza nguo kama hii tu ikeme. Nariaka. Ati sasa hizi ndio maswa. Mimi zika. Unakaa kapa kaya kitaka. Lipu zitipi. Hizo vitu unachuanga ni tamu. Kila kitu inje. Ulisikia ukifunika itaosha. Hizi ni kebu. Umezomba uko na tikiri. Nguo nazo za grasdi. Munamusha majitiri. Na ukiambua ni zipig to the hands. Wewe, ata, pira, maumbi, ume, pari, kiwa. Hizi ni kichungi ya machani chai. Hizi ni kichungi ya machani chai.
You got your zone, I got my zone, I beg, I need some AI. Baby, please, we'll sing cut easy, yeah. The way I dress, be my choice, what time is some AI.
Nipe maji, nipe nyasi. Nataka fukusa matimoni. Wapi kitu mindi washa. Nataka pandisha matimoni. Mutoto mzuri paka baja. Unafanya na shikwa na timoni. Wana wepo ya kiwaja. Ukuchini utamusha li timoni.
Ona kurutumu. Akikanyaga. Shoka pusomu. Ndubu maati kweki hati pi. Handi shiki hati pi. Handi breki mafugu sitofu. Nakatapishwa chumume umpika kafera sitika. Na muna tutesha na tukiitisha. Muna tuzungusha na gata kukuza lazima ruhusa. Supaketi, karoti, kwanili chakura. Simutu wamo basi nguwa ya chai. Umeamua kumuakia inga homutamu. Na tuvaria mushika tisikati. Akina Sakaria. Yes. Walimufuata Maria. Wakamuchungulia. Wakamufuakiria. Wakamuakiria. Wakamuwekelea story kutufikia. Tulisherekea bila kufikiria. Kwani kwako hakuna kio? Unatufalia hivi ati ndio?
Yeah, back to your cave. I don't need your lecture. Got your zone. I got my zone. I beg, I need some AI. Baby, please listen. Cut easy, yeah. The way I dress, be my choice. What time is some AI?
Nipe maji, nipe nyasi. Nataka fukusa matimoni. Wapi kitu mindi washa. Nataka pandisha matimoni. Mutoto mzuri mpaka baja. Unafanya na shikwa na timoni. Wana wepo ya kiwata. Ukuchini utamusha li timoni. Utakuja shikwa na mapiri mzimu. Nataka manoti zima shirindi. Ati munataya tunakunywa kirindi. Na maminji kiboko inakungoja. Chia namiko kwa chacha. Hahaha.
dancing, relaxing, new, and you're calling this my demony.
My demony!
And you're calling this my demony.
Hata mupenge musipenge, majetani ni majetani. Great ni ile ile moja.